Superstar Records.
Jimbete și Jimbitinga, Bitia Chega.
Si una Johnny Kenge ni mboa.
Ale mbetele și baby katam la ya morad. Skipe mbete la kina wambata shona explosive. Jimbiti zic wambata anti. Si le mbete te cross paya utana unico rose.
Tuko 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 jia tamasha. Na stress jo ni past tense leo tunawaka. Makombe tela wame tight wako na haga. Na mindo papa kani waba na kata. Tuko 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 jia tamasha. Na stress jo ni past tense leo tunawaka. Makombe tela wame tight wako na haga. Na mindo papa kani waba na kata.
Chore kangebe,
chore kangebe,
mora kangebe,
mbotora kangebe,
mbora kangebe,
mbotora kangebe,
jadutaki kangebe.
Yo.
Niko jaba suba niko alele. Niko meditation niko kilele. Loni vibe kuhusiko kwa tele. Juu leo ni machupa mix magwewe. Niko mavuzing naza nita Aladdin. Bile na waspin nadi wa muunda team. Feta baki ere na tokia kandi pin. Kivi tuka bell mori andeza mejipin. Hakuna bla bla kicho ni taban. Nafiko kwa mlango kwako bang bang. Na ukitu mora na kutuma keutu fike kwa jaja.
Chegee wako inaji wako wakiri mbichido. Kabaridi kabari angi uzombo Tokyo. Shiko zombo tote, shiko kwa jimanga. Niongeze Tokyo.
Yo. Ati tuko 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 jia tamasha. Na stress jo ni past tense leo tunawaka. Makombe tela wame tight wako na haga. Na mindo papa kani waba na kata. Tuko 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 jia tamasha. Na stress jo ni past tense leo tunawaka. Makombe tela wame tight wako na haga. Na mindo papa kani waba na kata.
Chore kangebe,
chore kangebe,
mora kangebe,
mbotora kangebe,
mbora kangebe,
mbotora kangebe,
jadutaki kangebe.
Shombo toso tagutu katime tembo toka hood. That's good, mini root na kuchembe tej mood. Sini nai boys, tumbi tite tu magoons. Tuko ndani ya kila kitu na kiscope tuki zoom. Kani fala pest, tuta pulizi wa doom. Puta jumbu tuwa rimbi tima zote tuna rule. Sumbu tupa wako kini chekeshea. Mui kumbutula kama chopi na mabuku. Na sinu wa zamba taga zaga kutoka kimbokta. Rombo toso ya dimbi tibi sini elpocha. Staff zamba tangu tari embetenga mrota. Niko riko sidamba taijoka smoka. Juta perform kane madrink kwezi tajajo zina mokalize. Pande ya shuksha usijali tuna organize. Ati tuko 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 jia tamasha. Na stress jo ni past tense leo tunawaka. Makombe tela wame tight wako na haga. Na mindo papa kani waba na kata. Tuko 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 jia tamasha. Na stress jo ni past tense leo tunawaka. Makombe tela wame tight wako na haga. Na mindo papa kani waba na kata.
Chore kangebe,
chore